Awulanyu lwe o makofo
makumise kafla kufesi lamandla emanzini olwandle ngaphansi komhlaba sekonakele ingcitshi lengcwepheshe zomkhathi ukubala awubheki isikhukhula lezivunguzane
zamagama ngamagama
Cyclone Sam, Hurricane Mary, Hurricane Matthew, Stormnet wasuki isiphepho wasiphuka waphela umhlaba washawona isihlenge zimanxiwa nxiwa kuqofo zinkafla kufezi lamandla Cyclone Idai, Cyclone Kennedy baphela abantu e-Afrika sashababa washabalala umhlaba
yelele mama
washawona washabalala
washabalala izizwe
washabalala
izizwe zomhlaba
washawona washabalala
washabalala izizwe
washabalala
izizwe zomhlaba
washawona washabalala
washabalala umhlaba
sashababa
washabalala umhlaba
washawona washabalala
washabalala umhlaba
sashababa washabalala
washabalala umhlaba
washawona washabalala umhlaba
emelika
sashababa washabalala umhlaba
eEurope
washawona washabalala umhlaba
eAfrika
sashababa washabalala umhlaba
eAsia
washawona washabalala umhlaba
upheli
sashababa washabalala umhlaba
upheli
washawona washabalala umhlaba
upheli
sashababa washabalala umhlaba
upheli
washabalala
umhlaba
sashababa washabalala umhlaba
mama
washawona washabalala
isikhukhula zamagama
magama washabalala
uHurricane
Mary
Stormnet
washabalala
isihlenge zimanxiwa
washabalala
umhlaba washawona washabalala umhlaba sashababa washabalala
yelele
washawona washabalala
washabalala umhlaba
sashababa washabalala
washabalala umhlaba
washawona washabalala umhlaba
eAfrika
sashababa washabalala umhlaba
eAsia
washawona washabalala umhlaba
eMelika
sashababa washabalala umhlaba
eEurope
washawona washabalala umhlaba sashababa washabalala
yelele
washawona washabalala umhlaba
upheli
sashababa washabalala umhlaba
upheli
washawona washabalala umhlaba
upheli
sashababa washabalala umhlaba
upheli
washawona washabalala sashababa washabalala umhlaba washawona washabalala
washabalala
izizwe washabalala
izizwe zomhlaba
washawona washabalala
isikhukhula zamagama
washabalala
uHurricane Mary
washawona washabalala
isihlenge zimanxiwa
zimanxiwa
washabalala umhlaba washawona washabalala
ibambe bafana bomfundo somnyama bavumile kobulawayo lapho esiphuma khona
washabalala
namhlanje bavuma lapho sikhona abadayi.